me just welcome each and everybody to this gospel gathering again that the Lord has given us. John. Again, it's another day that the Lord has made. The day of the Lord brings joy all away when we are in. The day is the gift given by God to the elect. We see how the contents of the day looks like. We see others dies, others still having the life. All these things works for good to the elect. Because when some other people are dying somewhere, people are mourning. So God loses nothing but being honored all the way in everything. We cry because we don't know the mind of God. But God is pleased to lose his dear son. He is pleased because of whatever we met with. So everything Lord purposes that we should be in us to bring glory and honor unto his name. Today it's a continuation of the book of John that we have been in. It's a book that is full of mysteries because we see how John writes this book that he was speaking about Christ as the Son of God. So he's speaking the God that is in spirit and will be not heard by many. Only the elect will hear the gospel. This is so because blind eyes never sees God. Let us go back to the book of John chapter 18:28 that we were in this last Friday. I will read three verses and Brother John will follow suit. Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, and it was Aaron. And they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled by it, but that they might eat the Passover. 29. Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man?
Anante Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita kulitori. Koma munali mmawa ndipo iwo sanalo wako itori lokuti angabetsere koma kuti akajenda kuza 29 ifwa ja nyepirato anatuka kunja waiona ifwa ja kwaza nacho chiyo
They answered and said unto him, if he were not a malefactor, we would not have delivered him unto thee. Then said Pilate unto them, take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, it is not lawful for us to put any man to death.
Anayankhana ndi kwa iwo mu vesi ya 30. Akanakhala osachita zoyipa uyu. Sitikanamupereka kwa inu. Ndipo Pilato anati kwa iwo, mumutenge iye inu, kumweruza chifukwa mwachilakulo. Ayuda anati kwa iye, tilibe ulamuliro wa kupha munthu aliyense.
That the saying of Jesus might be fulfilled which he spake, signifying what he said, he should die.
Kuti mawu a Yesu akwaniridwe amene ananena akuzindikitsa imfa imene akutadzafa nayo.
This is another time of having this scripture. May the Lord bless the leading of his word.
Iyetu ndi nthawi inanso imene tikukhala ndi mawu ake ndipo kuwerenga uku akuyadalitse kuwerenga uku.
Now the case is before the judge.
Ndeno ndi mlandu uli pamaso pa woweruza.
Everything that is needed has been set forth.
Tili jonse chimene chinafunika kuchitika chaichitiratu patsogolo.
Even the judge himself is there ready to start judging the case.
Ndipo ngakhale woweruza ndi wokonzeka kuweruza mlanduwo.
The victim already is in the chamber, in the hall, waiting to meet with the judge. Remember, this physical court represents the spiritual court in heaven that Adam foreshot of the glory of the Lord. He blessed the Lord.
Msaiwale kuti bwalo ilili la mlandu la kuthupi limakaoneka ili limakaimira tu bwalo la milandu la kuzimu limene Adamu anapezedwa ochimwira lamulo pamaso pa bwalo.
Everything will be done as the Lord purposes.
Komatu chokondweresa chonena kuti china chilichonse chichitika monga makukonzeratu kwa Mulungu.
The victim who is righteous has met with the judge who is a sinner.
Wanene zedwa amene ndi olungama akukakumana ndi oweruza amene oweruza ndi ochimwa.
Because this judge is a person but representing the spiritual judge, that is God himself, but him the judge is a sinner. Because he foreshot of the glory of God from Abraham, our ancestor.
Chifatu oweruza uyu amene atawiruze nkhaniyu ndi munthu ochimwa ndithu koma makaimira malo a Mulungu amene ndiwuruza ona. Koma iyeyo ndi ochimwa chifatine na kuti iyeyo anaperewera maulemelo wa Mulungu koma kuchimwa kwa Adamu.
So the judge is Pilate. But don't forget that when the people will be meeting with the judge, meaning Jesus, but the people that claim themselves to be holy, they are ready to start eating the Passover.
Komatu musayiwale chinthu ichi kunena kuti mmene anthu awawa amaka kumana ndi weruzaona amene ndi Yesu Khristu anthuwa panali patakonzedweratu pamene kuti panali patakonzedweratu pasika.
There is this way to pass over and stop over.
Ndipo pali mawu onena kuti pasika amene amatanthauza kudusa komanso kupitirira.
Pass over and stop over.
Kupitirira kapena kudusa komanso kuima.
Because they call it to be Passover, because there is something that people moving during the night when the people will be rocked in the house, eating the meat, while others are sleeping one single night.
Ne maone na kuti pasika sana tanthaudzwe momvena munhu mchira kunyachijewa kapena mwana tikomvena kuti tsari mchijewa chifukwa muchizungu akabata nthauza amatanthauza kuti kupitirira ne mauwa makanena kuti kupitirira chifukwa chonena kuti pali chinthu china chimene chichitire pakati pa anthu akaiuzwa kugona.
So there is something that is during the night, that is the angel of death, that will be stopping over upon other houses while passing over other houses.
Ndedu za chinthu ichi chimene amachinena chakupitirira ndi angelo aifa amene ati akaipitire poyamba mu nyumba za anthu ena koma nthawi yomwe azapitirira pa nyumba za anthu ena.
So is the picture how God works to the erect and unerected sinners.
Ndiro ndi chithunzi-thunzi chamene Mulungu amachitira iye zake pa anthu ochimwa osasankhidwa ndi anthu osankhidwa.
He stopped over with his election, salvation, his blood on the elected while passing over other houses so that they shouldn't receive this.
Iyeyo tu amaima pa iwo amene kusankhidwa aja ndi magazi ache ndi chiyeresu koma nthawi yomweyo tu amakapitirira pa anthu amene ndikusankhidwa kuti asachilandire ichi.
Christ
Yesu Khristu ndiyetu patika kwenikweni kapena kuti ndiye kupitirira kwenikweni.
He is the little salvation of his own people.
Yeye ndiye chipulumutso chenicheni cha anthu ake.
Now the Passover is ready. People has been prepared while Christ meets the judge by the name Pilate.
Ndiyetu zokonzekera za pasika zatheka ndipo anthu andi okonzeka kuti akadye pasika pamene Yesu Khristu akukakumana ndi oweruza amene ndi Pilato.
Verse 29. Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man?
Chifuaja mdina 29 akuti chifuaja che Pilato anatulukira kunja kwa iwo nati chifuaja chimoja nacho cha munthu.
So you can see that it was the judge who was moving up and down, moving to the people and to the Christ, whom has been said to be a victim.
Ndino mutha kuona kunena kuti apapa panali woweruza amene iye anali kuenda yenda kupita kukalankhula ndi Yesu kupita kukalankhula ndio akukalankhula ndi anthu bwalo komanso ndikupita kukalankhula ndi Yesu amene amamthula kunena amamdenezayo kunena kuti ndi olakwa.
So he met with the people and asked them, what accusation are you accusing this man?
Ndeno anakumana ndi anthu andikuwafunsa kuzokunena kuti ndipepa chanji chimene mumneneza munthu uyu.
This shows that even Pilate, the judge of that time, fails to find the accusation against Christ.
Izinthu zikutanthauza kuti ngakhale Pilato amene anali woweruza awanthawi imene iyoyo analephera kupeza cholakwa kapena choyenera kunenezedwa cha Ambuye Yesu.
He fails to find accusation because for sure Christ is God, is holy, and is without sin, without accusation.
Anale peradu kupeza chotsutsa mwa Yesu kuti kapena chotsutsidwa nacho Yesu Kristu uyo chifanira kuti Kristu ndi Mulungu ndiponso iye ndi woyera amene alibekena kani konse kodesa kapena komtsutsa.
According to the scripture, it's only Christ who is holy. Other people are defiled but sinners.
Ndipo monga mwa malemba ndi Yesu Khristu yekhatu amene ali poyera koma anthu ena ali wonse ndi otsusidwa ndi odesidwa monga ndi otsusidwa ndi odesidwa chifukwa ndi ochimwa. Hello? Dimeake yama dimeake na mafunda kuti anayankhana.
Yes, Kalon.
Anayankhana ati kwa iye akadakhala wosachita zoyipa uyu sitikanampereka kwa iye.
Here we see how the people accused Christ because of the curse that was with the people in their mind. The judge is found without a curse. While the people that accused Christ, that came with Christ to the judgment of God, is accusing him and says that he is not a
malefactor.
Which means the book of the law is found in Christ and guilty, while the people that have bound Christ is seeing Christ as a guilty person, ready, worthy to be crucified.
So, mazina ndauza kunena kuti monga mamalamulo chinamulo chinampeza Yesu Kristu kukhala wambiri wopanda mlandu pamene anthu amene anadzana ekubwera la milandu kumene koko akumpeza kukhala wopalamula ndi woyenera kufa.
So you can see how it works in the case of Christ Jesus.
Ndipo apo mukhoza kuona mmene mlandu wa Ambuye Yesu umayendera.
Verse 21, they answered and said unto him, if he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee. They had confidence that this Christ, this man, for sure is a victim ready to be judged.
Mungamaona mundime yake ya thete ya adama yanka kumanina kutaka na kala wasa jita zocho ipa uyu usiki tisitikara mpeleka iye kwa inu kutenza kuti kwa iyo amampeza kukala upala mula amampeza kukala ulagwa ndipo enela kuweru zidwa.
But when we look unto it, we see that it was worth for Christ to be executed, to be delivered to the people, to the judge, and to be crucified so that the scriptures might be fulfilled.
Komano tikamanya ngana chinthu chimozama tiona kuti kunayene kwa yote Yesu Kristu yamangidwe ko avilidwe kukapindikirwa kwa muuze ipo lorembedwa kuti zina vidwa kunena zikakwadilisidwe.
Verse number 30. Then said Pilate unto them, take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, it is not lawful for us to put any man to death. Now the judge by the name Pilate is failing to judge Christ. Instead, he is handovering Christ to the people to judge him.
Pamene ndimayake ya 31 akunena kuti ndipo Pilato anati kwa iwo, mumtenge iye inu ndi kumuweruza iye monga mwa chilamulo chanu. Ayuda anati kwa iye, tilibe ulamuliro wa kupha munthu aliyense. Ndiye mukhoza kuona tsopano kuti woweruza amene ndi Pilato walephera kupeza mlandu mwa Yesu kapena kumuweruza mbalo mwake akupereka Yesuyo kupereka chigamulo chokuti chikhale mʼmanja mwa Ayuda.
Which means he was defrauding himself not to be judged, not to be a judge to Christ.
So when you put on the
Christ was worth to be judged according to the scriptures, but Pilate is denying to judge him because he is the judge of him. Pilate saw that Christ is the judge of him. Instead, he is not to judge the judge.
Tikamaona rumonga mamaremba, kunaendera kwa Yesu Kristu kunaenda kuti aweruziwe. Kumano Pilato, anaopa, analepera kumweruza Yesu Kristu. Kwenye kuti Yesu Kristu yo, Pilato ya mamuna Yesu Kristu yo kukala umweruza. Iyo Pilato yo, nitufaya kama nazuna, iyo sana liwenda kumweruza.
The first Daniel of judging Christ was handovering the judging seat to the luscious judge. Who is Christ, the one people has bound and accused.
Mukamaona mbali yoyamba yankhani imene iyi imene ikuonesedwa apapa mfundo yoyamba ndiyonena kuti ukuti kunali kupereka ulamuliro wa kuweruza kwa iye amene ndi woyera woyenera kuweruza Yesu Khristu amene akhoza kuweruza mwachilungamo.
Christ is the judge. Christ is the savior. Christ is the salvation. Christ is worthy to judge and to save and to receive cases from the people, not a man.
Kristu ndiye woweruza, Kristu ndiye pulumuso, Kristu ndiye chipulumuso. Iyeyo ndiye amene ali oyenera kuweruza moona, akulangira onse amene ali ochimwa kapena ndi kuweruza moona, osati iye kuweruzidwa ndi munthu ayi.
Now look to how the people responded when Pilate handed Christ to the people so that they should judge himself. This, the same verse of 31. The Jews therefore said unto him, it is not lawful us to put any man to death. They rejected to judge Christ themselves. Because they were knowing that in this case, that is with Christ, is worth it for the death. So they refrained from judging Christ because the law commands them not to kill.
Iwo wadu amakana kwa kumweruza Yesu Kristu amene amawona mnatu wakio kwenye kuna kwenye 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 kwenye
So Christ, there was nothing missed and nothing more but whatever the Lord purposed it before the foundation of the world. Look to the response that the people responded that it is not lawful for us to kill. It is not lawful. It means they tried to observe the law that themselves cannot manage to follow it.
Ndaona ni mena magaya nkira antu awawa ayuda wakunena kuti tilipe ula muliro wakupa mtu aliyense. Zimena zimaka onesa kutina kuti zimaone kakakuta akusadila kwa mbili maramulo kutina kuti yo akusunga kwa mbili maramulo dema la mtu kwa lukeza kupa mtu aliyense.
They tried their rebel best to try to observe the law that themselves will not manage to observe it. People try always to observe the law that they can never manage to pursue it, even fulfill it.
Chiramulo,
Nobody is saved by observing the law.
Palibe munthu akuzopulumusidwa posunga chilamulo.
We are saved by the grace of God, freely given by God Himself.
Napulumusidwa ife mwachisomo choperekedwa kwa ubwere ndi munthu mwini wake.
Grace is the gift of God given freely without our good decision or option made.
Ndiyetu chisomo ndi mpatso yoperekedwa ndi Mulungu kwa ulere. Kopanda chisambo chathu kapena kulingalira kwathu kwa bwino ayi.
It is not lawful. They observed the law that they can never manage even to follow it.
Akunena kuti sikulo.
So you can see how tricky it was. These people, the people that bowed Christ and found accusation against Christ, are the same people that failed even to kill Christ. Then they handed him and told the outsiders, the Gentiles, so that they should kill him.
Ndiyo mukhoza kuona somehow umene ukuoneka pamene papa nkunena kuti anthu awawa amene anamugwira Yesu anapeza kuti Yesu ndi wolakwa analephera kunena kuti Yesu yomaloka amakagwiza ntchito anthu akuti akupeyi amakabereka mmanja mwa anthu akunja.
Before we proceed, we can see that before Christ's death, there was no due communication between the Gentiles and the Jews. The Jews and Gentiles, they never correspond even eating together, giving gifts, whatever. They were enemies from the beginning.
Ndipo Ayuda ndi anthu a mitundu panalibe mgwirizano wina uliwonse ngakhale kuyankhulana kapena kudyera kuchita chidyerano ndi anthu a mitundu ayi anthu anali pa udani waukulu.
Think about the tax collector and the Pharisees. They never correspond or keep intact. They were enemies.
Taonani kapena talingalirani pa nkhani ya nsonkho ndi mfarisi
But this time, God shows them that they are not different, but they are the same.
Komatu munthawi iyi Mulungu amakawaonesera iwowo kunena kuti palibe kusiyana pakati pawo ndiwofanana.
At first, the Gentiles were claimed to be sinners, and the Jews were claimed to be the true worshippers of God. But when the priest called to reveal Christ to the people, God shows them that they are not different, but one.
Koma pamene panakondweresa Mulungu kuvumbulusa Khristu mwa anthu, Mulungu anawaonesera anthu kunena kuti palibe kusiyananso pakati pa mwake onse ndi amodzi.
So the Gentiles and the Jews are the same, but sinners, wretched, right from the beginning.
Ndiyetu Ayuda ndi amitundu wonse ndi ochimwa olephera olakwa kuchokera pachiyambi.
Before the time of the death of Jesus Christ, they were enemies, but they were enemies of the same side where they are. scriptures from the beginning.
Basana chidika tuli fire ambuyo ati Yesu Kristu imene hii. Antu awawa, anali kumadu anali adani amena onse amachita zipuzinyozi. Anali wapandu kakamena kubikira, anali antu opembeza mafuto, anali antu osa pembeza mafuto.
They were never keep in touch between the Gentiles and the Jews.
Awantu awadu sama gwilizana, panalibe mgwilizano pakadipa, antu amitundundi ayuda.
But the death of Jesus brings the cooperation between the Jews and the Gentiles.
The death
of Jesus Christ, once cooperated, shows the people where exactly they are, that they are all but sinners, red and weather, waiting for the death of Christ Jesus on the cross, so that they should be redeemed, should be saved, and being reconciliated to God.
Ifayambwe watu Yesu Kristu itango chitika inakawaonesera antu awawa kukhala antu ogwirizana kunena kuti pakati pawo palibe kuti mwake wonse ndi ochimwa amene akungofukira ifayambwe amene kuti akambole kutimwa amene pakufikisa pamaso pa Mulungu.
We have been reconciled to God freely by his death.
Ifeyo tinayanjanisidwa ndi Mulungu kwa ulere mu imfa yake.
We have been redeemed freely by his blood.
We
have been saved freely by his death.
His death crucifixion
is the salvation of the errant.
Fayache kumaso chisautso chake chonse chimene chorundiye.
The death of Jesus Christ is the only remedy of our sins. The death of Jesus Christ shows how wickedly, blind, and wretched we are before God. Before it pleased God to reveal Christ to us, we enjoy in idolatry worship without knowing that we are sinners and we are totally blind to the things of God.
Amene tu panali pasana paisana kwani nthawi ya Mulungu kuti avumbuluse mwana wake mwa ife tinali mkukondwera popembeza mafano posazindikira kunena kuti ndife anthu ochimwa ndi operewera pa ulemeri wa Mulungu.
Because we saw that before Christ came to this world, the people were worshiping in temples, synagogues, in different places, but without knowing that they are sinners, wicked, wretched, blind, red and wealthy, need Christ to redeem them and serve them and reconciliate them and totally take them out from the bondage that they are in.
Chifuwa tutiona kunena kuti pamene ambuye watu Yesu Kristu anali asana afe ifa ya ambuye isana chitike. Anthu anali kupembeza matempire komanso kupembeza malo siyana siyana mene iwo anali kupembezera po sazindiki na kuti iwo ndi anthu ochimwa, iwo ndi anthu olephera, iwo ndi anthu okwanira kuyembekezera imfa ya Ambuye chiti kwa masule akumugodira sulibe Kristu.
The law commanded them not to kill, so they refrained themselves from killing Christ Jesus. But they think that the Gentiles are the only to kill. Led to come out with the tree in his hand to the mountain to be nailed and die there, so that the sins of the erect might be patched away and be served.
Amalowa tu Yerusalemu ali wokonzeka kukanyamula chintengo chimene ndi chintanda papewa pake ndikupita kukapa kukapa chikidwa pamene popozola kwa zawa tuzikhululukira
hymn number 74.